ka botlalo o thusa baithuti go fitlhelela selemong sa ne sa 2018 banga fela go ka ba le matlole a lekaneng mme o re tabeng ya bophelo go lokela gore go be le nyetlisetso ya lekgetho go batho ba sebedisang di-medical aid gore tšhelete eo e tla ithuse inšorense ya naga ya bophelo phando o tsetse pele o bolela gore bilione-bilione tsa tšhelete di leswa go dikhampane tse e laolang di-medical aid mme tšhelete na e ka thusa go potlakisa leano la mmuso la inšorense ya bophelo.
We supported the proposal as conference by the health sector to use the money allocated for tax rebates to individuals utilizing medical aid funds to be redirected to fund the NHI. We were told that these tax rebates that are paid out annually equate to around 22 billion rand. And we thought this would give a very important catalyst to the health sector as we seek to implement the National Health Insurance.
Pandore ya dikomisione tsa ilenga sa thee wa sebokeng ya disisintse gore go lekolwa botšhamano go etswe ka moradi lemo tsa lesome e seng tse tlhano jalo ka go etsagala.
This was endorsed with the addition by both commissions that there should be regular reviews of implementation of policy. So in other words, what they said was we should have a 5-year evaluation of progress meeting and then a review of policy only after a decade of having a set of policies in place.
Ore sena se ananetswe ke dikomisione tse pedi gore go lekolwe gore na go nne go lekolwe o keng wa tshebetsong a maano kapa jwang ore seo se bolela gore ba lokela go ba le kopano ka moradi lemo tse e tlhano go lekola kgatelopele mme ba boele ba lekole botšha maano ka moradi lemo tse lesome ka morago kenya maano ao a tshebetsong disisinyo tsena di lebeletse gore di tla sekasekwa makaleng mme di tla phetelwa sebokeng sa go kgetha boetapele sa ANC ka kgwedi ya tshit.